Y'a ni comme au cabat d'Ossina. Y'a ni comme au cabat d'Ossina. Na donga na se mangezingo. Badona de ko bay Benz ni a gang si a shwang busy na den investing mo. A changa fala na investing no. Hakuna bilia na impress and he broke. Don't he poor dick is this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk. Kama si watu then what's gonna talk. Nani atasema uli rise no ka fall. Nani atakufikisha kwa wall. Sunny less na jinyima then I'm serving it all. Kama big bro yo hapa ni farm tu peke spooky dogs. Shaba I flash bado gari au namna gani. Nafikia ganji ataka stand ambari. Kani pensa na pia customer service. Check ya wait kiti and a drive pass don't match. Magwangi 90% on a good conduct. Walishindwa kunsoma wenye wakarudi ocha. Niambia amefanya nini sai and I'll top that farm believer. Mimi achiever. Jewali dining ngumu ndio tunapita. Kujikoroga na mashwenzi siko yorika. Usijipeleke iri mawezi tajika. Yeni kwa mboka bat dosina. Nadonga nasema ungezingo. Badona de kubai Benz ni a game si a shweng busy na deni investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna bilia na impress and he broke. Doni poa dick is this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk.
Ali kwa zone, chizi kipa glock. Let up and bold, that's another piece combo. With my dose class, vision of the normal. I'm talking black ass, jumping by with foam. Zilishika nika die, let's pray. Benzo na kiposh one way. Zip heavy ndo tumalize the pain. Colons a kikatel Spain. One for the road, mellow blaze it. Lafu dobe kipigwa moja deadly. Wawenda wazim sema crazy. Follow no si team uta deadly. Tunadadilisha wing. Kable kuwe message uni mesi ya kona team sema God. Mali tumefika sini God. Sony ganji tunajazolisha vol.
Yani kwa mboka bat dosina. Nadonga nasema ungezingo. Badona de kubai Benz ni a game si a shweng busy na deni investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna bilia na impress and he broke. Don't he poor dick is this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk.